Hey yo,
TMB.
Binacos, baby. Karibu podcast. Wanajitoa kali, mina tari ndo mana sushi makali. Nipo kwenye game, kitambo walikubali. Oya, metoka mbali, toka long time, bado nipo. Nafanya mziki kazi, sina time na miluku kwanza. Nataka show love kwa mama mlezi. Bila yenzi ingekua alisha watu kipenzi. Niko real, hadifikwa na dondoka. Na sinemani, kini dana na ponyoka. Niko big touch money kwa masnitch, I don't care. Nasonga mbele, tasijali wakiongea. Ukini fatilia, be careful, take care. Jichunge dogo bure sije ukapotea.
Wakiniona wanaka,
wakiniona wanaka,
wanaka,
wakiniona wanaka,
wanaka,
wana wana wana.
Wakiniona wanaka,
wakiniona wanaka,
wanaka,
wakiniona wanaka,
wanaka,
wana wana.
Hapa lazima wakae mana miso size yao. Niko more stable na zidi piga mabao. Misi jali, hata wakibonga poteri ya mbali. Awana mana binadamu wameja wachuki na maneno. Majungu na stand of bogoyo mpaka wenye meno. Hata walo dhati, nao wamekuwa masnichi. Mungari kuwa nyama, basi nge wala wabichi. Mirabita pande zote kwenye tari hata sijali. Minipo kama sipo na koma kwa safari.
I don't give a fuck, like chupa.
I'm strong enough, nobody can attack. So gon bingo, I'm a stylo, chill the fwingo.
I'm gonna shine.
Wanaka,
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 wana, wana, wana.
Wanaka,
wanaka, wanaka,
wanaka,
wanaka,
wanaka,
wanaka,
wana,
wana.
Wakiniona, wanaka,
wanaka,
wanaka, wanaka.
Wanabana tu sana kishenzi. Tunayo mengi ya kusema. Ila acha tu. Alafu pale mwamba rekodi. Ya kama vipi producer Kari. Ya kama nilipo tunajua. Nani? Nuru Mwamba Beach Commander. We
Dika repeat.
Wataelewa tu.